waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
haddii aad ku cusub tahay Australia, waxaa laga yaabaa in aad maqashay ereyada country, traditional owners ama first nations. waxaa laga yaabaa in dad badan oo ka mid ah kuwa dalkaas soo degaya jeclaan lahaayeen in ay fahmaan waxa ay ereyadani ka dhigan yihiin iyo sidaa si ixtiraam leh loogu dhexgalo bulshada dalka loogu yimi. alaabo tallaabada hore ee dhexgalku way adag tahay, balse qaadideedu waa qayb ka mid ah barashada sida nolosha dalkani u shaqayso iyo sida aad ugu dhex milmi lahayd bulshada. dadweynaha First Nationska la isku yidhaahda ee Australia waxa ay ku noolaayeen oo ay daryeeli jireen dhulkan in ka badan 60,000 oo sannadood. fahamka iyo qadarinta xiriirkaas qadiimiga ee ka dhexeeya iyaga iyo dhulkana waxay kaa caawin kartaa in aad ku xasisho degidda dalkaagan cusub. qaybtan Australia Explained waxaanu ku sharaxaynaa siyaabo fudud oo aad ku bilaabi karto barashada bulshooyinka First Nationska iyo dhaqamadooda, waxaana ka faa'iidaysan kara qof kasta oo degan Australia heerkiisa luqadda Ingiriisidu meeshuu doonaba ha joogee. sideedaba in aad u soo guurto dal cusub oo aadan horay u aqoonin ma aha wax sahlan. dad badan oo ka mid ah dadkaas soo degay dalkan Australia way jeclaan lahaayeen inay si sax ah xiriir ula yeeshaan oo fahmaan dhaqamada dadka horaantiiba dhulkan loogu yimi ee asal ahaan u deganaa. waxayse dareemi karaan hubanti la'aan sidii iyo meeshii ay ka bilaabi lahaayeen ah. qaarkoodna waxaa ka hortaagan oo ay ka cabsadaan in ay khalad ama gif aanay ku talagelin sameeyaan. haddaba waa maxay sida ugu habboon ee loo bilaabi karaa? Shannon Dodson oo ah haweene reer Yawro ah islamarkaana ah madaxa The Healing Foundation ayaanu weydiinay inay hagitaan naga siiso arrinta. waxa ay sheegtay in tallaabada ugu horeysa ee la qaadi karaa tahay in la fahmo inaanu jirin hal dhaqan oo keliyihi ee ay jiraan dhaqamo badani.
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that
aad bay muhiim u tahay in aad wax ka barato taariikhda dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islander oo ah dad leh dhaqamada ugu da'weyn ee weli ka jira dunida. waana muhiim in la fahmo in aanu jirin hal dhaqan oo isku mid ahi. boqolaal luqadood oo kala duwan ayaa ka jira guud ahaan dalka, waana muhiim inaad wax ka barato dhaqanka iyo luqadaha tirada badan, ayay tiri. barashadaada koowaad waxaad ka heli kartaa internetka ama onlineka iyada oo uu ku qoran yahay Ingiriisi fahamkoodu fudud yahay. in aad barato kala duwanaanshaha dadka dhulka loogu yimi ee la yiraahdo Indigenous people-na waxay kaa caawin kartaa sida aad si kalsooni ah ula hadli karto marka aad foolka fool u kulantaan. kadib barashada qaybta hore waxaa kugu xigta inaad iyadana barato oo aad fahamto macnaha kelmadda laga yaabo inaad durba maqashay ee ah kelmadda country. inkasta oo macnaheedu qoto dheer yahay, haddana waxaanu si sahlan ugu macnayn karnaa dhulka ay leeyihiin dadka indigenousku ee aynu inagu soo degnay ee ku noolnahay. waa dhulka aynu ku dul soconno, ku dul shaqaysanno, caruurna ku korsanno iyo wixii lamida.
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding where you live and knowing what country you're on, it's very easy these days.
waa muhiim inaad isku daydo inaad la xidhiidho bulshada deegaankaaga oo aad fahamto meesha aad ku nooshahay iyo magaca countryga aad joogto. wayna sahlan tahay in aad ogaato soo jireen ahaan cidda u leh qaybta aad dhulka ka degan tahay. waxaa jira siyaabo kala duwan oo bulshada loola xiriiro, sida in aad booqato land councils, xarumaha dhaqanka ama kooxaha ka shaqeeya adeegyada bulshada, ayay tiri. si aad internetka uga hesho macluumaad ku caawiya, waxa aad geli kartaa websiteka golaha deegaankaaga, waa local councilska ee adigu oo ku raadinaya erayada traditional owners iyo magaca xaafadaada. lacala haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan magaalooyinka waaweynna, waxaad macluumaadka ku saabsan barashada qowmiyadaha kala duwan ee dhulka loogu yimid, dhaqamadooda iyo luqadahoodaba ka baran kartaa bandhigyada safar dalxiisyada iyo dhacdooyinka kale ee lagu sii xayeysiiyo websaytka dowladda hoose. Dhinaca kale, gobollada Australia oo dhan waxa ay leeyihiin ururo indigenous ah oo bixiya adeegyo gaar ah oo aad si tartiib ah uga baran karto dhaqamada kala duwan. Shannon waxay intaa ku sii dartay in sidoo kale ay jiraan hay'ado heer qaran ah oo dadka cusub ka caawiya barashada.
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, which has a great
ururka la yiraahdo The Healing Foundation waxay taageeraan hadhaagii ka badbaaday dadka loo yaqaan stolen generation oo macnaheedu yahay jiilkii la xaday iyo ururada kale ee iyaguna la shaqeeya jiilashii la xaday. Waxaa kale oo jira Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies oo ah machad laga barto culuunta dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islanderka ah oo leh agab badan oo lagu barto luqadaha, dhaqanka iyo taariikhdaba. Sidoo kale, Reconciliation Australia ayaa iyana bixisa macluumaad ku saabsan habka isu soo dhowaanshaha iyo sida loo wanaajin karo xiriirka u dhexeeya dadka indigenouska iyo kuwa aan ahayn, ayay tiri. Waxaa iyaduna ku furan in aad ku biirto kooxo ama ururo ka mida bulshooyinka indigenouska oo qabta bandhigyo iyo wixii la mid ah oo aad markaa wax ka kororsan karto. Australia oo dhan ayaad ka heli kartaa. Waana meelo lagu soo dhoweeyey dadka soo galootida ah meeshay doonaanba ah ka soo jeedeene.
There's NAIDOC week every year in July, which was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures in a really positive, open and sharing way. We also have Reconciliation Week.
Waxaa jira NAIDOC Week oo ah toddobaad dhaca sanad kasta bisha Luulyo oo loogu talagalay in si farxad leh oo furan loogu xuso dhaqamada Aboriginal iyo Torres Strait Islander. Waxaa kaloo jira Reconciliation Week oo macnihiisu yahay toddobaadka heshiiska ama isu soo dhoweynta oo isna dhaca sanad kasta dhammaadka bisha May iyo bilowga June. Ururka iyagu wuxuu kale oo leeyahay dhacdo weyn oo iyaduna sannadla ah oo ah maalinta xuska raalligelinta jiilashii la xaday oo dhacda bisha February iyo sidoo kale Sorry Day oo dhacda bisha May, ayay tiri. Dhacdooyinkaas ama bandhigyada bulshada indigenousku qabtaan waxaa badanaa ka mid ah muusig, farshaxan oo ka cayaar cunto iyo sheekooyin. Umana baahna inaad Ingiriisida si heer sare ah u taqaano, waana kuwo shakhsiyaada ama qoyskuba uga qaybgeli karaan si fudud. Asefe Bakele oo ka tirsan bulshada ka soo jeeda Ethiopia ee magaalada Sydney, isla markaana khibrad u leh la shaqaynta dadka indigenouska ah, ayaa sharaxaya sida isdhexgalka dhaqamada First Nationsku uu ku siin karo dareen hooy iyo mid ka mid noqosho.
It's very important, but I used to be a multicultural community liaison officer here in New South Wales, and there must be some sense of belonging for every
waxa aan New South Wales xiriiriyo uga ahaan jiray bulshooyinka dhaqamada badan. Qof walba waa in uu helo dareen ka mid noqosho, gaar ahaan dadka ka yimid dalal kale iyo dadka indigenouska ah ee halkan ku noolaa in ka badan 60,000 oo sano. Waa in la wadaago taariikh, dhaqan iyo wax walba si loo dhiso wadajir iyo isfaham, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, soo galooti badan ayaa ka cabsada inay khalad sameeyaan haddii ay isku dayaan inay dhex galaan bulshada indigenouska. Miss Dodson waxa ay leedahay xataa dadka aan soo galootida cusub ahayn ee hore u sii joogay dalku way qabaan cabsida, iyaga oo ka baqa in ay yidhaahdaan wax khalad ah.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think that that fear should stop people from engaging, because the whole point.
Mararka qaarkood waxaa jira cabsi ah inuu qofku wax khaldo ama wax khaldan yiraahdo, taas oo la iska fahmi karo, laakiin ma aha in cabsida loo ogolaado inay ishortaagto in dadka xiriir lala samaysto. Ujeeddaduna waa inaad adigu iskeento oo aad su'aalo weydiiso. Dadka badankoodu way fahmayaan marka si ixtiraam leh loola hadlo, ha ahaada qof indigenous ah ama qof kalaba, ee ayay tiri. In aad dhisato xiriir macno leh, gaar ahaana la samaysato bulshada indigenousku, waxay u baahan tahay waqti iyo kalsooni, laakiin dhegaysiga uunbaa ah xirfadda ugu muhiimsan ee sahli karta barashada iyo isdhexgalka bulshada. Laakiin bay ku soo xireysaa Ms. Dodson horta qaad talaabada koowaad.
I think my advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very welcoming and we are wanting to share.
Taladaydu waa inaad horta timaado. Taas ayaan dhihi lahaa. Bulshooyinkeennu waa kuwo soo dhaweynta ku wacan. Waxaanan rabnaa inaannu kula wadaagno cidda aanu nahay taariikhdayada, dhaqankayaga iyo bulshooyinkayagaba, ayay tiri Gunaanad iyo Gabagabo. Haddii aad Australia joogtay lix bilood, lix sannadood ama ka badanba, ogow in aad dhex gasho dadka indigenaska ahi kaagama baahna aqoon dheeraada iyo inaad noqoto qof aan khalad samayn karin midna. Waxay keliya u baahan tahay in aad u timaado oo aad si ixtiraam leh ugu fiirsato una barato. Dad badan oo ka mid ah soo garootida waxay taasi u noqon kartaa mid dareensiin karta in aanay ahayn qariib. Qaybtii Australia Explained ee toddobaadkanna intaasay ku dhantahay. Fadlan ku soo biiro la soco Australia Explained oo aad ka heli karto macluumaad kaa caawiya degitaanka iyo xasilkaaga Australia. Haddii aad hayso talo iyo tusaaleba, fadlan noogu soo dir australiaexplained@sbs.com.au.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.